it ain't over to sofa, baby.
It's the kids, baby.
Ayo, kwenye e-game nenda kama Generama Bayo. If you just saw my ass, Sama yo surgery nyingi squeeze mjini, kila demo na makai. What's up my brother, what's up my sister, na umziki bana, isha kofita. Na ndoza squeeze bana, zinatabirika. Unolewa mchana, usiku na chika. Okay, watoto fumbilo nataka do. Chungo sileru talala fo. Toto mpeleke kibla kushototo. Chonde lindole mifaso latido. Which way? That way. Yeah, baby, lipo pesa, that's the way. Okay, which way? That way. Yeah, baby, lipo pesa, that's the way.
Kutesa kwa zamzam,
yeah.
Sika uta, acha ni mpeo tamtam,
yeah.
Kimoko, akanyomba kukamkam,
yeah.
Kalivo switi, yani kako yamyam,
yeah.
Hey, what's up my brother, what's up my sister, na umziki bana, isha konfita. Na ndoza squeeze bana, zinatabirika. Unolewa mchana, usiku na chika. Okay, watoto fumbilo nataka do. Chungu sileru talala fo. Toto mpeleke kibla kushototo. Chonde lindole mifaso latido. Which way? That way. Yeah, baby, lipo pesa, that's the way. Okay, which way? That way. Yeah, baby, lipo pesa, that's the way.
I'm going home right now.